kwatire wa mumanyi tulyapula kakati tuli mu matongo tuyongobere jeyo nanti twabula omulembe gwaffe gwafa sitani jata jetugenda tukutunudde ku kalenda anonya gunya mwatuzika omujiji gwaffe gwo gwamenyeka atete gukyasobola kudda okuyunga atubulira twesooza tulinga ffe abasooka w'omunsi tulina kulungamya mawuki obaffe ne we bakola kibyagala abato okubajja mu kitimba tukwatire wamu tubalungamye tulina kulungamya mawuki obaffe ne we bakola kibyagala abato okubajja mu kitimba tukwatire wamu tubalungamye Musai, tetu kusika mumbu chai, tetu kuganya kulia visanyi, enesi ya jamu kawali. Mituava mchika, inono zensi katiza tabanguka, ama kuhotu waka sengula, uliomu warabi waka unju waraka. Let me ask you a question, where is your destination? Wajitu malaga pana Na tulinge misota mutaba Tulimuka bitokana Umasu na bayonze tenja Tulina kulunga mia mauche Mwafene we wakola chibia gana Hava toku wajamu chitimba Tukwatire wa mutu balunga mi Tulina kulunga mia mauche Mwafene we wakola chibia gana Toku wajja mu kitimba Tukwatire wa mtu balunga Tulina kulunga mia mauche Mbafene weba